Australia waxay bixisaa noocyo kala duwan oo fiisooyin ardaynimo ah kuwaas oo dhowr qaybood u kala baxa. Nooc kasta waxa uu la xiriiraa hadba hay-adda waxbarasho ee aad wax ka dhiganayso, waxaana ka mid a kuwa lagu bixiyo dugsiyada hoose, kuwa dhexe, kuwa sare, jaamacado iyo hay-ado kale oo tababaro kala duwan bixiya. Maria Jokal oo ku takhasustay arrimaha socdaalka ahna wakiil dadka ka caawiya arrimaha fiisooyinka ayaa sharaxaysa sida qofkii codsada fiisooyinka ardaynimo lagu qiimeeyo sidii uu u soo buuxiyo hadba shuruudaha u dhigan nooca fiisa ee uu qofku dalbanayo. Araajida ayaa waxaa lagu qiimeeyaa qaybta waxbarasho ee qofku dalbanayo iyo baasaboorka ay haystaan.
Assessment level 1 passport holders represent the lowest immigration risk. If, for example, they're assessment level 3, that is the highest level of a risk and hence they've got to provide more information and documentation.
Dadka haysta qiimeynta heerka koowaad waa kuwa haysta baasaboorro aan loo arag in khatartoodu weyn tahay. Tusaale ahaan, qiimeynta heerka saddexaad khatartu waa weyn tahay marka waxaa laga dalbanayaa qofka inuu keeno caddaymo iyo dokumentiyo dheeraada. Waxaa jira dalal badan oo heerkaas la geliyey sida dalalka Bangladesh, China, Burma, Ecuador, Egypt, Ghana, India, Jordan, Kazakhstan iyo Kenya. Qiimeynta heerka baasaboor waxaa ku xiran sida ardaygu u dalban karo noocyada fiisooyin ama nooca fiiso.
As each country across each education sector is assigned this assessment level, which is based on the calculated immigration risk.
Qaybaha kala duwan ee waxbarashadu dal kasta qiimeyn gaara ayay siiyaan, taasoo lagu saleeyay khatarta ay wasaaradda socdaalku u aragtay inay keeni karaan ardada dalalkaas ka yimaada. Waxaad arkaysaa in ardada dalalka qaar loo ogol yahay inay fiisada ka dalbadaan xagga online-ka ama internetka, go'aankana saas looga gaaro, halka dalalka qaar ay tahay inay mid waraaqo ah ama araaji waraaqo ah ay buuxiyaan. Ka hor intaysan fiiso dalban, ardada joogta dalka dibaddiisa waa inay warqad aqbalaada ka helaan hay-adda waxbarasho oo dalka ka diiwaan gashan, waana inay tahay waxbarasho full time ah. Macluumaadka ku saabsan hay-adaha waxbarashada ee Australia ka diiwaangasan waxaa laga heli karaa internetka. Maria Jokal ayaa sheegtay inay lagama maarmaan tahay inaad shuruudaha iska fiiriso intaadan lacagta diiwaangelinta bixin.
When a person applies to be enrolled in a particular course and the education provider issues the confirmation of enrollment, you will always find that that will refer to.
Marka qofku codsado inuu koorso uu iska qoro oo hay-adda uu wax ka baranayo ay ku siiso ogolaansho, waxaad arkaysaa inay ku qoran tahay koorsada magaceeda, inta ay soconayso, caymiska caafimaad oo isagu ah mid qofka khasab ku ah si fiisa loo siiyo. Marka waa inaad ogaato siyaasadooda xagga lacag bixinta. Haddii fiisada lagu diido, lacagtaad bixisay ma lagu soo celinayaa. Arrimahaas oo dhan waa muhiim in ardadu ay ogaadaan. Markii ardayga jaamacaddu ogolaato, markaas ayuu codsan karaa fiiso, waxaase looga baahan yahay inay caddeeyaan inay daacad ka tahay inay Australia u imanayaan oo keliya si ku meel gaar ah. Danta keliya ee ay leeyihiinna ay tahay waxbarasho full time ah oo ay ka bartaan. Maria Jokal ayaa sheegtay in haddii xataa ardaygu soo buuxiyo shuruudaha laga doonayo, inaysan markaasi qasab ahayn in fiisa uu helo ama la siiyo.
Just because a university or a TAFE or a school provides them with what's called a confirmation of enrollment or a letter of offer, the person.
Jaamacadda ama iskuulka farsamo ee aad dalbatay ayaa ogolaansho ku siiyey. Ka sokow waa inaad wasaaradda socdaalka ku qancisaa inaad fiisada u dalbanaysid si aad waxbarasho u heshid, iyadoo taa la eegayana waa inaad luqadda waxbarashada iyo maaliyadda looga baahan yahay inaad natiijo kaga gaarto waxbarashada aad haysato ama aad leedahay. Waxay kaloo tilmaantay in wasaaradda socdaalku leedahay cabir ay u samaysay lacagta ugu yar ee ardayga looga baahan yahay inuu awoodo si uu wax uga barto Australia.
One would look at the return airfares, the course fees, and then you'd be looking at the living costs. Currently, you've got to show that you've got living.
Waxaa la fiiriyaa tigidka diyaaradaha, qarashka kooraska, lacagta qofku ku noolaanayo, waqtiga hadda la joogana waa inuu qofku soo bandhigaa ama haystaa $18,610 oo uu ku noolaado sannadkiiba. Haddii tusaale ahaan aad dhiganayso jaamacad fiicanna, waxay qarashkoodu u dhexeeyaa 21,000 ilaa $31,000 sannadkiiba. Marka waa inaad muujiso inaad lacagahaas oo dhan awoodi kartid. Markii wasaaraddu ku qanacdo araajidaada oo fiise lagu siiyo oo qofku soo galo Australia waxbarashadana bilaabo, Maria Jokal ayaa leh waa in qofku si taxadar leh ula socdaa shuruudaha fiisadooda.
Take note of the visa cease date. It is imperative that they do so because if they're in Australia studying.
Dadku inta badan ma fiiriyaan waqtiga fiisadu dhacayso. Waa lagama maarmaan inaad fiiriso, sababtoo ah haddii adoo Australia wax ku baranaya ay fiisadu ka dhacdo, waxaad noqonaysaa qof Australia sharci darro ku jooga. Waxay ka digtay in wasaaradda socdaalka ay u badan tahay inay fiisada kansasho haddii ardaygu jabiyo shuruudahii lagu siiyey. Shuruudahaas ayaa waxaa ka mid ah tan shaqada.
The student visa is here for them to primarily study, not to work. And so they must make their study their focus. However, if they are under...
Fiisada ardaynimada waxaa marka koowaad loo siiyey waxbarasho ee looma siin shaqo. Marka waa inaa mudnaanta koowaad ay waxbarashadu tahay. Hase yeeshee, hadday shaqaynayaan ayna waxbaranayaan ay waqtiga keliya ee loo cayimay shaqeeyaan aysanna jabin shuruudda, ardada ajaaniibta waxay leeyihiin xaq la mid a kan dadka degan Australia iyo muwaadiniinteeda markay noqoto xagga xuquuqda shaqada. Arday badan ayaa beddela waxa ay baranayaan iyo jaamacadda ay ka baranayaan markay waxbarashada bilaabaan kadib. Maria Jokal ayaa leh waa inay talooyin raadsadaan intaysan arrintaas samayn. Arday badan ayaa dhibaato kala kulanta waxbarashada Australia. Saamaynta ay ardada ku leedahay culayska ka haysta xagga qarashka iyo waxbarashada ayaa ka tanbadiya marmarka qaar. Sidoo kale, ardada qaar ayaan ku qancin hay-adda waxbarashada ama tayada kooraska ay dhiganayaan. Maria Jokal ayaa sheegtay in hay-adda waxbarasho ee diiwaan gashan ay tahay inay fuliyaan xeerka adeega waxbarashada ardada ajaanibta oo mas-uul uga dhigaysa inay difaacaan xuquuqda iyo samafalka ardada ajaanibta inta ay Australia ku sugan yihiin.
The education institution has to have both internal. And if it gets to that point, external...
Hay-adda waxbarasho waa inay leedahay nidaam cabashooyinka lagu eego oo mid gudahooda ah ama midda dibadda ah ay sameeyaan si cabashooyinka ardada si habboon loogu dhegaysto. Wixii macluumaad dheeraada booqo bejka internetka ee wasaaradda socdaalka iyo difaaca xadka.